ngekhaya. Besenza nomsebenzi ngoba sifuna nemali. Bengicela ukuthi throwback ukhila nempura. Hayiyo mamele makanyisi volume. He makanyisi volume. Hemba fethu banzwile. Ekhila kawathole ukuthi noma neighbor. Hayi, impura mpura issue. Hananzo athothi sanza bhala bantu ungabaniki nechance. Hemba fethu banzwile. Ekhila kawathole ukuthi noma neighbor. Hayi, impura mpura issue. Hanatsoka athothi sanza bhala bantu ungabaniki nechance. Iyo uyihlangana. Yebo futhi uyobuyisa ngalo.
Something that's gonna happen.